Wala la bude gani kijaman Shepherd chunga grand lazima. Don't empire.
Yo.
Saddam.
No face, no case.
Bogia power, jeshi amboka, cheki tuko lit tumewasha bazoka, jarna ma tips kujituma umoka, grind na koma nikidai kuzichota. Bogia power, jeshi amboka, cheki tuko lit tumewasha bazoka, jarna ma tips kujituma umoka, grind na koma nikidai kuzichota.
When you get even high, I was high, nikipanda ndege. Mindole rapo jidai walai, ame carry goods kwa roho. Sinanga shit kwa moyo. Mpenzi na beba kwa dick beats, peli mandugu wa zora. Napenda hiki tuna roho walai, kwa bedi sipenda ngiro. Nataka madola na ho, ni roll na manzi kwa hit. Yo, respect my name, nataka dosi fam. I'm at the top of the game, yo, sajata come ni go, boom.
Hey, I make a whole shit to happen. Money bees I want live in carry. No doubt everybody need a carry. Step on my plan, I send you to bar. Pain I'm looking for job, I'm more pay. Talk to myself every day, every time. Rule number one, only stay on the rest. Rule number two, don't work, no pay. I'm a father, life is another. Because of a trouble, I'll be there on the ladder. Science ni rare, but kwangu na nga. Life ni ukuli, but God do the father. Form kuwa panga, season likang. Seek for revenge, pia how, what a fart. Pain of my blood, girl with my heart. Stick to the plan, mami bizarre. Kusaka mirai, kupewa chapa. Sacrifice uhai. Uradi na pa, kazi ya ndaye ujanja katha. Change ya mali, mamite na kazi. Sub nilisare, waki meja. Naenda mangware, usiku katha. Son of a star, hope to lijam. Saiki wa high, mjani pata. Need kazi rai, tolewa sadak. Osmani ni mari, staki bala.
Kiwa ona kwa kono, usidhani wako idol. Hapo wakomboka. Wakipita marima za nuku, edoga zizeto, lazima zitabweka. Sisi wale wachimba miradi marima. Rada limba safisha. Tumekam na mbogi ya karajima. Rada safi safisha. Leta mboka ili inalipa goka inalika. Jima nima lita jarasaka mita kama tisa giza tisa. Uko intu go on grand grand pigisha. Doza misha moki mbisha kundla lisha. Pepa chesa leta job ya madona bahasha. After job ni nataka kuziwasha. Nimekam na gundumo sana. Hazitoshi kwa ngive bana. Misijali mapema sana. Kakutuma kaburi bana. Kiburi sana, grand sana. Niko moka usiku mchana. Ninadai izo figa sana. Kasi nane ni nne bana, bana, bana. Kasi nane ni nne bana, bana, bana. Ademani. Bogia power, jeshi amboka. Cheki tuko lit, tumewasha bazoka. Jarna ma tips kujituma umoka. Grind na koma nikidai kuzichota. Bogia power, jeshi amboka. Cheki tuko lit, tumewasha bazoka. Jarna ma tips kujituma umoka. Grind na koma nikidai kuzichota.